Mira, Disco de América. Radio de America, evogiri Washington DC, mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu dukurikira, kandi kuri Facebook kuri radio yacu VOA no kuri site yacu Y3 radio yacu VOA.com. Muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Gendi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, nk'uko mwabyumvise rero, twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. Iyo ndirimbo duhereho ni indirimbo ye iri mu zakunzwe cyane mu minsi yo hambere yitwa I'm in Love, cyangwa se wishyize mu Kinyarwanda ngo ndi mu rukundo. Uyu muhanzi arategura igitaramo gikomeye kizaba ku bunani i Kigali mu Rwanda, kikazagaragaramo n'abandi bahanzi bo mu Rwanda no mu mahanga. uretse rero kumurika album yensha no kwizihiza igihamaze muri muzika mu bindi iki gitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bataramubona kugeza ubu ngubu baracyamushakisha, ariko tugiye gutangira twakire abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga kugira ngo mu gihe dutegereje ko aboneka barambwiye yuko abonetse, bambwiye ko abonetse. Urumva rero ni bya bindi abahanzi rimwe na rimwe baza haciye akanya. Uganda Mugisha Benjamin Kaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Twari tukubuze rwose, twari dutangiye kwibaza uko turi bubigenze, kandi hano hari abantu banditse ari benshi bategereje kukuvugisha no kubaza iby'iki gitaramo. Usanze rero twahereye kuri imwe mu ndirimbo zawe zo hambere yitwa I'm in Love cyangwa se Ndi mu Rukundo. None tubwire iby'iki gitaramo biteye bite?
Mbere na mbere ndisegura nakererewe na indi kuri set, hari video turi gukora indirimbo yitwa Mon Coeur izasohoka mu minsi iri imbere. Muri make mwamamagaraga ndi kuri set ngira ngo murabyumva ko n'umwuka
more ariko rirumvikana. ahubwo twanagushimiye cyane ko watuboneye akanya muri ibi bihe urimo no imirimo myinshi. Wakoze cyane kwigomwa akanya ko kutuganiriza no kugira icyo ubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bawe by'umwihariko.
Yego, nta kibazo rwose. Njyewe ku gitaramo rero nk'uko ubimbajije ni igitaramo kiteguwe neza cyane, ni igitaramo kinini. Twibwira ko gishobora kuba ari mu bitaramo binini bizaba bibayeho mu gihe cy'imyaka myinshi, ndetse gikozwe n'umunyarwanda, gifite concept ya one man show. Rero sinzi uko nayivuga mu Kinyarwanda, ariko ni igitaramo gisa nkaho kiyobowe n'umuntu umwe cyangwa kigizwe n'umuntu umwe, ariko nanone kirimo abandi bahanzi, kuko mu by'ukuri umuhanzi wese twakoranye indirimbo mu gihe kuva ku ntangiriro azagaragara kuri stage turi kumwe turirimbira abanyarwanda iyo ndirimbo twakoranye. So nubwo kitwa one man show, mu by'ukuri nanone ni nka festival, kuko kirimo abahanzi benshi bakomeye b'ibitangaza bakoze ibitangaza bitandukanye. Ubwo wakwibaza umubare w'indirimbo maze gukora n'amakolaba zirimo, ubwo wahita ujenerarize ukamenya abahanzi bazaba bakirimo mu by'ukuri, uko bangana, ko atari bake kandi batari gito, n'abahanzi banini kandi benshi bakoze ibitangaza bikomeye hirya no hino ku isi, yemereye kuba ari iwacu hano mu Rwanda. Ndumva nahera kuri Tom Close najya kuri ba Riderman, ba Kate Kavuyo, ba Bushari, abitwa ba Mike Kayihura, abitwa ba Kigumbi, aba n'abahanzi bakomeye kandi benshi. Twajya hanze tukarebamo Otile Brown from Kenya, Diamond Platinum from Tanzania, Rema Namakura from Uganda. Ndumva bungabo sofa aribo turi mu biganiro byiza byo kwa concluding vuba, kuko na Shiba twagiranye ibikorwa byiza twakoze, ariko nibwo akibaruka, ntabwo dushaka kumuzana mu bitaramo nona, ariko nawe twagiranye ibikorwa byiza byafashije abantu. Ni igitaramo kinini mu by'ukuri, ndumva nabangushubije gutyo.
Reka dusubire kuri imwe mu ndirimbo zawe yo hambere, tuguhe n'akanya. Ndumva ngira ngo ushobora kuba ukiri mu modoka, turebe ukuntu niba ushobora kujya ahantu, kuko harimo akantu turimo kumva hangaha nako gashobora kuba karogoya ibirimo kuvuga abantu niba gukurikira neza reka nabya tuzamurire hariya indirimbo ikurikiraho. Nahindutse y'umuhanzi Benjamin Mugisha The Ben nibyo zina rye ry'ubuhanzi. Turi kumwe ku murongo wa telefone mugarukaho mukanya, ariko hari abantu bamaze umwanya munini bategereje bashaka ngira ngo kugira icyo bavuga. Hari Aster Kana na Mbaruwiteye Thomas ikaze mu kiganiro muri Sanga vuba vuba, muvugaho muherereye mugira n'icyo muvuga. Aster,
ndabahe mwiriwe nje nitwa Steri Kana, ndi mu gisagara cha Goma ariko nsanzwe ndi umurundi.
Na uzajya mu gitaramo?
Nabishaka kandi nyene Beni nuko avuye ku murongo.
Arahari turacyari kumwe.
Ndahari ndakumva cyane.
Hayi ndi mu Bujumbura, navuye mu ntara ya Burundi, nagiye iminsi ibiri ngenda n'amaguru kugira ndamubone. Mirongo ibiri yo kwinjira ngeze abera igiteramo baca baranyiba amafaranga yose nari mfite n'ikiki sinagize amahirwe yo kwinjira mu gitaramo ngo ndamubone. Uyu munsi koko byokoroha kunoshika ahazobera igiteramo, ariko mfise ubwoba ko icyo gitaramo kizoba gihenze. Kandi nageze hano intego yanjye ari uwo kuzomwibonera amaso mu yandi. Ndacara umwana muto, ariko hari indirimbo nakuze numvira ihiti ngo wirukire ugusiga ngo ugasiga ugusanga, bibaye ngombwa naza kwikuririmbiraho wenyine apana y'umufite muri studio. Ndamushimire cyane, natanze ikiguzi cyinshi kugira ndamubone kugeza n'ubu ntibirakunda kubera uburyo ubwo ndi kure. Ndashaka nk'umufana wiwe amukunda kuyadukorera Noheli cyangwa akadutegurira nyine igiteramo cy'abantu bato bato tudafise uburyo bukwiye kandi turi kure. Icyumviro cyanjye ni icyo. Hanyuma yararirimbanye n'umuririmbyi bita Pisira. Uwo muririmbyi Pisira ntitwigeze tumenya irengero rye. Mbega azogaragara muri icyo giteramo Pisira. Icya kabiri, i Burundi hari abahanzi benshi kandi nibaza ko mubazi. Niyihe mbogamizi yoba ihari ko mutararirije ko atandirimbo twoba tuzi uwo barikoranye n'umurundi byoba byavuye kuki? Bibaye ngombwa banyishire ku murongo kuko aho ndi radio sindiko ndayumva.
Arakumva, turakugumana rwose, turakurekura ari uko amaze kugira icyo akubwira.
Namusubiza right away cyangwa nategereza? Iyo bitinze ko ndibagirwa.
Hita umusubiza, hanyuma Toma yihangane, nawe turamuha ijambo mu kanya.
Icya mbere ni uko nitegura igitaramo twakoze i Burundi. First of all, Abarundi bose ndabashimira, twakoze igitaramo cyiza i Burundi, batwereka urukundo rudasanzwe. Abarundi mora numva bafitiye umwenda kubera urukundo bagirira ibikorwa byanjye, kandi Imana izamfasha numve ko hari ikintu nanone twongeye gukora kimeze nka kiriya. Nditegura no kuba yarahageze ahakagirira ibyago, wenda ntagezemo uruhare, ariko bitewe n'uko duhuriye kuri Voice of America, ndashaka ngo uramfasha aguhe nimero ye. Noneho wowe numa nimero ye, ndazareba nagera i Kigali nzamukonekitinga na team izamwinjiza ku gitaramo for free ku buntu.
Aha. Murakoze Imana. Imana ibanteza igisho mbe ndagishima murakoze.
Bazakwicaza ahantu heza, tuzaguha VIP. Juste kubera ko witanze ukaboneka muri iyi interview. Ibintu by'Imana urabizi ko bibaho, ntago twari tuzi ko turi buvugane, ariko I think Imana yabipanze. Icya kabiri rero nuko ntari bukurikiranye neza ikijyanye n'abahanzi b'i Burundi. Njyewe ndi umufana w'umuziki w'u Burundi kuva kera, mu bwana bwanjye nakuze nkurikirana cyane Big Farious, narayimubwiye tunahura nakuze Munda Kidumu n'abandi bahanzi benshi b'u Burundi. Nimyandikire twize kwandika indirimbo kandi cyane tugende kuri abarundi bandikaga kuva kera. Igihe cy'Imana nikigera ngiye ibintu bihera bihimana, buriya nta kintu kiba mu mboni zanjye kitagere kitabereye igihe gikwiriye. Rero nikigera nzakora indirimbo n'umurundi, kandi izaba indirimbo nziza izashimisha abantu benshi. Nkunda Farious uko nabivuze, nkunda Sat B, nkunda abahanzi batandukanye b'i Burundi, ku buryo isaha n'isaha ntabwo twabura kugira ikintu tugeraho twafatanya. Hanyuma kuri Priscilla nawe uri mu biganiro natwe na timu turi gukorana, kugira ngo nawe azaze mu gitaramo cyacu dusanye indirimbo nziza yitwa Ntacyadutanya. Igihe gikwiriye nzabamenyesha ko nawe yageze on board cyangwa se yageze kuri list ya line up y'abantu dufite, ariko deja ibiganiro byaratangiye.
Ngira ngo Aster Kana uramwumvise, urakoze cyane. Kandi nimero yawe niba nta yindi uri butange, nimero yawe hano ku Ijwi rya Amerika turayifite, turaza kuyiguhera The Ben ubwo akwemereye kuzakwinjiza ku buntu. Ubyakiriye ute?
Yagiye.
Ndumva yagiye. Reka twakire Toma nawe nyarutsa. Okay, Toma na Toma ntabwo turimo kumwumva. Reka dusubire kwa The Ben. Wari utubwiye mu kanya icyo wise one man show, uzakora igitaramo, mbega ni wowe muntu utazahinduka kuri stage, ariko abandi bazajya baza bagusangaho mufatanya, ari abo mwakoranye bo mu Rwanda, ari abo mwakoranye bo hanze. Ndumva ni nk'ikintu gisa nk'urugendo rwawe, nk'uko twabivuze hano ku Ijwi rya Amerika, rwo gutangira umuziki, kuva utangiye kugeza ubu ngubu. Muri make wavuga iki kuri urwo rugendo?
Yego, urakoze cyane kuri iki kibazo. Mu by'ukuri nibyo koko, igitaramo gifite concept ya one man show, ariko it's just bigger than ni kinini kurusha concept yacyo, ndetse ni kinini kurusha no kuba ari album launch, kuko kuri njye ni igitaramo nshaka ko nanone displaying urugendo rw'umuziki nyarwanda muri rusange, kuko mu byo duteganya gukora harimo amatributes y'aba legends bacu bagiye batandukanye batubanjirije banatwerekingira, kuko aho bashinguye ikirenge niho twakandagiye, kandi twahakandagiye bamaze kutubwira ko nta mahwa hari. Niyo mpamvu nifuza ko muri kino gitaramo tuzabaha ikintu nakwita nk'ikuzo, ubwo ndavuga guhera kuri ni benshi ntabwo twaba nabavuga bose kuri uyu murongo, ariko abahanzi nka ba Masamba, abahanzi nka aba KGB, abahanzi nka ba Rafiki, abahanzi bakomeye bagiye batwereka uko ibi bintu bikorwa, ntabwo twari tubizi, ba Miss Jojo, ba Miss Chanel, n'abagiye hari kandi bagikora neza, hari abatarabivuyemo, ariko mu by'ukuri numva ko tubagomba icyubahiro, ndetse na tributes zihoraho, uko tugira amahirwe nkatwe twagiye dusanga mu by'ukuri ibintu barabishyize ku murongo. So dufite iyo gahunda yo kudisipurayinga urugendo rw'umuziki nyarwanda kugeza ku muhanzi muto nonaha dufite witwa Shemi, ubitwara neza cyane muri industry yacu. So ni urugendo ubwarwo, ni igitaramo cyiza kiziyemo concept zitandukanye. Ndumva nabangusubije gutyo.
Uvuze ko bahanzi baba banjirije baberetse inzira ariko nawe muri iki gihe hari abo murimo gukorana bakizamuka mu muziki kuki ushyira imbaraga mu gukorana n'abahanzi bakizamuka aho kugira ngo wibande ku bigugu uniko navuga
ikibazo cyiza navuga ko biterwa nuko nanjye nahawe ikiganza urumva ahantu henshi tuba tugera iyo dusubije amaso inyuma dusanga hari abantu bagiye batuvana ahantu bakatugeza ahandi nimba Ben ariwe nonaha numva ko mbikesha Tom Close ndetse na Alex Muyoboke numva ko nanjye ngize amahirwe nazahora nshingiriye extending my hand ku ndi muhanzi ukeneye support yo kuzamuka nkunda gufatikanya n'abahanzi bazamuka kuko numva ko first of all nizera ko mu Rwanda dufite impano zidasanzwe ndi mu bantu bakunda kugaruka mu kuba numva ko impano zo mu Rwanda ntago nibaza ko hari igihugu cya tujya imbere turamutse tugize all the means we need challenges ziracyari za zindi zo kuvuga ati hari ibyo tutarabona hari ibyo tutarageraho in terms of your means ariko if we had all the means I think we'll have the best musician the best artist ku rwego rukomeye cyane so ni muri urwo rwego rumba numva ko ngize amahirwe nagira uwo mfasha bitanakuraho ko na byuka mu gitondo nkagira opportunity yo gukora n'umuhanzi ukomeye such as Diamond Platnumz n'abandi ariko ntibikureho mu by'ukuri ko habayeho opportunity nanone yafasha umwe muri bagenzi banjye bari kuza kandi bakeneye gushininga namwe na extending my hand kugira ngo numve ko ari iki nanjye natanze ku mukuru rugendo rwe
yego mu kanya turaza kugaruka kuri icyo nanone cyo gukorana n'abahanzi bo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se mu karere kubera ko barahari batandukanye mwakoranye mubaze n'icyo bivugaho ariko mbe nihanganishije Joel Vizigiro ku murongo wa telefoni turaje tukwakire reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo agace gato k'imwe mu ndirimbo wakoranye n'umuhanzi uzamuka muri iki gihe ngira ngo yitwa Kevin Kade yakoranye n'umuhanzi The Ben turi kumwe hano ku ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone twakire Joel Vizigiro ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
mereye mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma niho ntuye ego hama nisho nari mfite n'ikibazo cyo kubaza The Ben ndakuramukije ibira byose alo
Ben ngira ngo arakumva ari ku murongo
ego hama hari utubazo tubiri tw'amatsiko nagomba kumwibariza bivanye n'uko hari igihe tubona abahanzi bakizamuka aba bato bato bagira gucoka inyuma nk'imyaka ibiri mwaka umwe ukagira gucoka ibyo bagiye ukababura akarorero nka niyo busiko akarorero nka nk'umuhungu witwa Afrique n'imbere ya Afrique hari umuhungu araho yanawe nyine rakizamuka kandi umuravye abona ko afite impano none igiki bezeni mwokora kugira ngo ababana bazamutse bima bataramenyekana bagiye kugura uko ngeze kugira ngo bagaruke mu muzika kuko nti kibumba yego ikibazo ni cyane igiki mwokora kugira ngo ababana nabo baba abantu bakomeye kuko urambye impano bazifite ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
yego nisubize cyangwa
ikomeza rwose ujye usubirizaho kugira ngo ducunguze uburyo mwese
so ni uko mbibona kandi mu by'ukuri niko njye mbibona ashobora kubona bibona kimwe n'abandi ariko impano zira ariko kuko urabivuze niyo Bosco ari mu mpano zitangaje ko wageze mu mateka y'umuziki nyarwanda Afrique umwana w'umuhanga cyane uririmba neza nawe ni impano ikomeye cyane nibaza ko ndetse n'abandi maybe uta mentioninze ariko nibaza ko ahanini ni ibintu bitandukanye bigenda biba challenginga cyane cyane ko nk'urugero nka nk'ibyo ndabigaho muri statement nawe mu kanya gashize ni tugize minzi dushobora kuba twifuza nta gihugu cya tuzi imbere mu kugira impano zitangaje usanga muri ziba yagize challenges zitandukanye wenda zifite aho zihuriye na management zabo ugasanga baracyashaka kuno kwiretruva uburyo kiba bakongera bagakora ibindi bintu byiza kandi igihe kigeze mu by'ukuri iyo nta zindi mbogamizi barongera bakagaruka nibaza ko nka Afrika aracyakora niyo Bosco yagiye muri Ghost I think niyo yibanzeho ubu ngubu nibaza ko kenshi iyo atari discipline itumye wenda nk'abo babiri uvuze rwose bafite discipline nziza abanzi beza kandi baracyakora ahubwo wenda nibo bakwiye no kureba ukuntu bagura ibikorwa in terms of kubyamamaza kurushaho kuba utabizi birantunguye kuko nka Afurika afite indirimbo nshyashya zitandukanye na niyo Bosco nta kwezi cyangwa amezi abiri ashize asohoye indirimbo ya gospel so nibaza ko wenda imbaraga bazishyira mu kubimenyekanisha kurushaho naho ubundi abo batanzeho urugero rwose barakora kandi bari gukora neza ariko ntibikuraho ko nanone dufite ingero z'abandi nanone bahoze bahuye n'izindi challenges zitandukanye z'abari za management cyangwa se izindi z'ubuzima zisanzwe kuko kenshi tudiringa n'ibintu byinshi ariko siko twe twese siko tubivuga buriya tugira challenge abahanzi iyo bagi our personal tugiringa nayo kandi personal life affecting a professional life for all the times ugasanga twebwe ntidufite n'ubusobanuro bwa twatanga imbere y'abantu se Ben ko atagisoba indirimbo kuko tutazi ibyo Ben amaze iminsi adiringa nabyo on a personal level so ndumva ari uko nabivuga ariko we hope ko tuzajya dutsinda izo challenges gahoro gahoro
reka twakire Mike Manishimwe ikaza mu kiganiro muri sanga aho uherereye n'ikibazo mu gitego
sawa murakoze cyane kuva mu mwaka aragira tuvugana duhere mu gihugu gisaka cya Nairobi
n'amakuru cya Nairobi
sore tenda bafashe neza
komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo nyarutsa
igitekerezo nuko na terite gihe mu rurimi rwacu umuhanzi wacu The Ben
nuko gusubije cyane
so ni umuririmbyi nkunda cyane nyine nuko n'umuturanyi ari n'umuturanyi wacu kandi turamukunda cyane
urakoze
kubw'ibyo n'amakuru menshi ifite no uvuga
urakoze cyane Mike Manishimwe aho ngaho i Nairobi muri Kenya reka twakire Safari Imani the Dust ikaze mu kiganiro muri sanga
urakoze cyane
uherereye Safari ikibazo cyangwa ugitekereza wihuta
aherereye Nyamata mu Bugesera turabakunda cyane kubiganira mudutegurira kandi dushimiye umuhanzi mwadutumiriye uyu munsi ko umuziki we uratwubaka ukadufasha kuruhuka turamukunda cyane ubwo tukaba twifuza ko yakongera gushyira indirimbo nyinshi hanze kuko asigaye ashyira indirimbo zitari nyinshi asigaye asohora indirimbo haciyeho igihe kinini
Nibyo aramaze kuvuga ariko avuga ati hari igihe rimwe na rimwe ubuzima bwite bw'umuntu bugira uruhare mu muziki asohora yaba ari kugusohora vuba cyangwa se gutinda nibyo aramaze gusobanura ngirango
ni twamenya niba yari post wedding ariko noneho mu 25 rwose ndushakire imiziki imyinshi adore turamukunda
arahari reka kwisubiza
kwigeje rwose ngirango no mu mpera z'uyu mwaka wabonye ko twahaye abantu indirimbo nyinshi kandi nziza mu gihe cy'amezi atatu cyangwa ane tumaze gushyira indirimbo zigeze nko muri enye nimba ntibeshye wenda ntanashizemo amakolabo nakoze n'abandi so biragaragaza ko 2025 cyangwa 2025 izaba iri ishimishije cyane
oya rwose nibyo turagukunda
urakoze cyane Safari twakire ishimwe Nicola ikaza mu kiganiro muri sanga
urakoze cyane
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta
nitwa Ishimwe Nicolas mbere kirongi rurindo ariko arurindo
ariko uri ahantu hari urusaku ntabwo turi bukumve noguma mu rusaku Ishimwe Nicola turakumva
Hello
Okay Nico ngira ngo Ishimwe Nicola yabaye agiye mu komeje kumva rero radijwe rya America kiganiro muri sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben mukanya waruvuze hari umuntu wavuze ngo indirimbo zawe ngo ziratwubaka iryo jambo yakoresheje muri iki gitaramo muzagaragaza mute uruhare rw'umuziki mu kubaka umuryango nyarwanda kuko aseye nk'ugikomozaho bituma nibuka yuko tutakiganiriyeho ariko mu by'ukuri umuziki ni ikintu gifite aho gihurira no kubaka umuntu haba mu butumwa haba mu marangamutima haba mu kwemera haba mu zindi nzira The Ben
yego ni byo koko umuziki ushobora kuba kimwe mu bintu bike bijya byibagirwa abantu bajya bibagirwa I'm sorry rero nagerageza gukoresha ikinyarwanda cyiza nta
no kugerageza
kugira ururimi rw'amahanga nshiramo rero
turafatanya ndakunganira aho mbishobora
yego umuziki rwose uri mu bintu bike abantu bajya basa nk'aho birengagiza in terms of ibintu bibubaka bakabikunda ariko ntibamenye icyo bibafasha ugasanga umuntu akumva umuziki yawushizemo afite good ameze
neza
ariko mu by'ukuri ntabashe kwibuka ku reflecting se icyatumye mfiriza good cyari kibi ni uriya muziki maze kumva so rero mu by'ukuri biterwa icyambere nibwira ko ndi mu bantu bari representinga impact runaka ariko nshaka kureba indi myandikire y'abantu ngeze kuri perezida n'umwana w'imyaka itanu yakuba indirimbo akayumvana na mama we nta kibazo bafite badategwa kuyumva ibyo rero nkunda kubishimangira n'impamvu ndetse n'abandi bahanzi
umurongo wa telefone sinzi ikintu wabaye ndumva umurongo urimo gucika sinzi uko byagenze ariko ubwo butumwa wari utanze nyuma ntabwo bushoboye kumvikana neza kubera ko birimo biracika kuri runo ruhande sinzi niba wakongera ugasubiramo iyo nteruro wari uvuze nyuma radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi indirimbo ni Habibi y'umuhanzi The Ben twa ari dufite ku murongo wa telefone hanyuma network cyangwa serezo irabizana nkuko bajya babivuga ibiracitse none bambwiye ko agarutse The Ben soza igitekerezo wari muvuga nyuma yaho twakire abantu babiri bategereje hari Ishimwe Soraya Isaiah na Richard Livingstone bombi barategereje ngaho ijambo ni ryawe
yego and I'm sorry once again ni kundi mu modoka ndi kuva ku set ndibona ndagerageza kwirukanya njya mu rugo kugira ngo ngire n'ibiganiro byiza mu gihe wenda kitara bitarasozwa ariko nayindi kuvuga kuri point ya y'iburyo ki umuziki dukora ugira impact cyangwa se ikintu gikomeye ifasha ubuzima bwa muntu ari nayo go cyangwa se ariyo drive kuri njyewe ntabwo nigeze mbaho nifuza gukora umuziki uzaza ukabaho gusa ugafasha abantu kubyina and then that's it nifuza kuzajya nkora umuziki uhora w'iteka ryose uhora w'ibihe byose ibyo twita timeless songs kenshi rero abantu bakunda kwirengagiza imbaraga y'imyandikire myiza imbaraga y'umuziki witondewe kenshi tukawugeranya n'umuziki tujya twita nyine w'ibidongo ariko nkanavuye abandi bahanzi ariko target audience zacu kenshi ziba zinatandukanye nshingiye ku byo nkora ngerageza gukora ikintu nifuza ko umwana w'imyaka ine itanu ndetse n'umubyeyi we bicaye muri salo bashobora kumva indirimbo nkoze bakayumva nta badategwa cyangwa se nta kibazo bafite mu kuyumva nibaza ko biri mu bintu ngerageza kwitaho ndetse n'abandi bahanzi bagenzi banjye babyitaho nibaza ko iyo movement yabayeho iri mu byatumye bifasha kuva ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi intambara ikirangira mu Rwanda habayeho imbaraga zikomeye cyane z'abahanzi zisa nkaho zari zishingiye mu gushaka kugarura ibyishimo mu mitima y'abanyarwanda bitari jisite kubona iterambere n'iki n'ibindi byose twagezeho byiza ariko nanone no kubaho umuziki ubaturusha umutima utuma bahaguruka bakabyina ubibutsa ko ubuzima ari bwiza ubibutsa ko utuma bikunda once again twari Jenoside yakorewe Abatutsi isa nkaho yatumye abanyarwanda bagira bahungabana biteye ubwoba ariko nibaza ko umuziki uri mu bintu bikomeye cyane byatumye mu by'ukuri abanyarwanda bongera kwikunda ndetse bakagira na hope for tomorrow igitaramo cyacu nabwo tuzagira tu displaying ibintu byose bishoboka byatuma kiba igitaramo batazibagirwa kandi kigaragaza izo ngingo zose navuze haruguru
twakire Ishimwe Soraya Isaiah kaze mu kiganiro muri Sanga
ndarakoze kwishimye cyane kongera kumva mu duhura na The Ben ndagira ngo ngaragaze imbaraga mutima zanjye ziri ku mutima wanjye kuba mwabisemo kugira ngo mvugane na The Ben ni umuhanzi nkunda cyane iwacu n'inganda muri Kirehe Musaza na agace gaherereye hafi ya Tanzania kuko iyo mpagaze inganda iwacu mba ndeba Tanzania ariko ngerageza kumva Sekira Music nkumva uburyo ki The Ben atanga message mu ndirimbo ze zitandukanye kuko jye namukurikiye guhera 2013 seguniba muri segonderi umwaka wa kane aho ngaho nagiye mbona ubwo bari bazamba cyane baririmba cyangwa se atanga meseji kugira n'uyu munsi mbona ko afite vibe nziza cyane kandi ubona ko afite imesaje atanga zifasha ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuze ukumva ko byibura hari icyerekezo kiza cyane cy'ikinyarwanda
yego Ishimwe urakoze cyane rero niba ntakwanduranye
yego
ok reka twakire na Richard Livingstone
hala
wakome izi na uherere ye igitekerezo cyangwa ikibazo wihute
Nairobi hama je gusanzanza ndi murundi ariko nkurikiranye hariyo titre mwavuze ati icyo gitaramo kizabakira mu byo ku zerekeye bya genocide yakorewe abatutsi
ntabwo ariko twavuze ntabwo ariko twavuze rwose wabisomye nabi
ariko susubiye umumenga harimo ibyo mwavuze yuko
twavuze ngo uretse kumurika album yensha no kwizihiza igihe amaze muri muzika mu bindi gitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide so ntabwo rero iryo ni ijambo ryajemo gusa ariko urumva yuko atari ryo shingiro ry'igitaramo
rero nyambari ko biri buriya dezene turamukunda rwose
Nibyiza twakire David ikaze mu kiganiro muri sanga
cyane nanjye mazina nsa David Nsengimana yandikiye mu Rwanda nambere ndasuhuza Fabien ya makuru amakuru
amakuru meza meze neza
ngira ngo Fabien nakumenye kuva muri 2012 nkomezafunze ndabasha kugukurikirana nize no gukurikirana cyane yaba mu ndirimbo zawe yaba no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye uko ujya uyikoresha mu by'ukuri n'urugendo ni kumwe cyane n'urubyiruko wagiye uduha urugero rwiza aho twagiye hari amasomo amwe twagiye tukwigiraho kugira ngo benshi barabigize n'uyu munsi iyo bafashe urugero rwiza rw'umuhanzi batanga urugero kuri The Ben kugira ngo nawe urabigize rero kimwe mu bintu mwasangira gushimira ni uburyo ki wabaye role model for young generation abanyarwanda bahanze urabizi ko he was superstar mu Rwanda na East Africa and all world barakuzi hanyuma ariko nk'ibyo nkagira akabazo k'amatsiko nawe kubariza Tiger B ese iyo ubonye nk'umuziki wo mu 2012 na 2015 ukawugereranya n'umuziki wo mu 2024 ese ubona iyo miziki ari imiziki imwe ese ubona nk'ikihe kintu bitandukaniyeho nk'ikingiki iyo gitegereje nkagereranya n'umuziki wa 2024 mbona hari diferense mbona
cyuta David cyuta
ikibazo na kubaza
nyarutsa urimo uratinda kandi abantu ni benshi cyane bashaka akanya
yego reka mbangure mu bice mbangura ikindi kibazo nakubaza iyo ubonye nk'urubyiruko uyu munsi ufata initiative ukajya mu muziki ndavuga bati inspirasiyo yanjye nikura kuri bebeye ni urugero ese nk'iyo wabonye hakaba hari nk'uwagira gusaka gusaba any support
urakoze David reka The Ben agusubize yakumvise
David urakoze cyane ndagira nibuke uko bibajije nduba warumbajije diferensi ya 2012 na 2024 nibaza ko ibyo byo byose hari diferensi iri muri sound dukora sound ya 2012 yari sound obviously ya kera ama software azajya aduha sound nziza kandi you know zisona neza kurushaho nibaza ko 2024 uramutse ukozemo fusion ya imyandikire wenda ya 2012 then you can have something amazing ari ndirimbo dufite yitwa sikosanya nkayikinye kuri njye yarambwira akade ko ni igitekerezo cyiza yagize kuko twafashe sound ya 2024 dukoresha ibitekerezo cyangwa se ibitekerezo by'imyandikire byaje miduze nima byabaye niri monini so difference irimo mu gikuri ni nziza nta kibi kirimo ni iterambere nyine nk'ahandi hose mu zindi sector hanyuma ikibazo rubajije ni si wanyibutsa ntabwo uribuka neza
yavugaga iyo ubona kuba uri icyo yise intangarugero cyangwa se bandebereho abantu bose yaba abahanzi bakiri bato cyangwa abandi bavuga bati dore umuhanzi abandi bareberaho cyangwa se twemera akavuga ati wiyumva umeze ute biguha ubuhe butumwa
mbaye honest nitagoma biba muri bibi natural nta na kimwe mfosa njye kubyuka mu gitondo ngomba ko ngomba kugira umuntu extending a hand to na ni nsa nkaho mbikora mu buryo buri muri natural ntago mbajije uburyo mbifiringamo ntago mbuzi I just feel ko ari ikintu kizima twese twagakoze umuntu ashoboye kuba yagiye extending ikiganza ku wundi yabikora ndumva ariko namusubiza ya
ngira ngo David aranyuzwe n'ibisubizo umuhaye mbere yuko twakira undi muntu ariko ndagira ngo dusubire kuri ya concert twavuze concert ariko ntabwo twigeze turangira abantu aho bakura amatike ushaka kuzayitabira yayakura
murashaka amatike yayakura kuri stations za Tekno narashimira Tekno w'umuterankunga utagoma wihanganye kuba nkunze nyuma abaterankunga kuri radio
ibyo bintu
ni ukuvuga ngo amastation ya Tekno yose afite amatike yacu hari shop yitwa Fly Mama Africa nayo iri mu baterankunga bacu nayo ifite amatike yacu ndumva sofa araho kandi ni henshi cyane Tekno ahantu hose mbese imeze ahantu hose wayibona ndumva ari ibindi ni mu buryo bwa internet ni kuri ticket.com ndiyabisheringa kuri social media zanjye naho bahakura amatike mu buryo bworoshye ariko abadakunda
ngira ngo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bahumvise aho bakura amatike ariko dushimangire ko hano ku ijwi rya Amerika tutamamaza ntabwo rero The Ben yarimo yamamaza ahubwo yari arimo arangira abantu aho bashobora kubona amatike y'iki gitaramo twaganiriyeho reka dukomeze twumva umuziki mu kanya gatoya kubera ko umurongo nanone wacitse ariko The Ben turamwakira mu kanya gato ariko uko biri kose ndizera ko urimo mugira ibihe byiza aho muherereye murimo mugana ku mpera z'umwaka twegera umunsi mukuru wa Noheli n'ubunani indirimbo Why cyangwa se kubera iki by'umuhanzi The Ben yafatanyije na Diamond wo muri muri Tanzania ndisegura cyane ku bantu benshi 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 batwandikiye basaba kugira icyo babaza cyangwa se bavuga ntabwo turubasha kubakira mwese kuko isaha ni nto cyane ariko reka tugaruke ku murongo twakira umuhanzi Eben mbere yuko twakira abandi babiri noneho tugasoza ikiganiro twakire Karegeya Le Innocenti kaza mu kiganiro muri Tanga reka noneho dusubire ku muhanzi The Ben turagenda tugana ku musozo tuvuze kuri iki gitaramo kuko dusigaje iminota nk'itanu hari ikintu cy'ingenzi ubutumwa bw'ingenzi wumva ushaka gutanga cyangwa se wumva abantu batacikwa nabwo mbere y'uko murekura ngo ugende kuko wanabivuze ko ufite byinshi hugiyemo ubwo butumwa bw'abarobore
urakoze cyane mtuguma ubutumwa ndumva ni mburambura ndaba mbivuze ariko reka mvuge nya mu gitaramo harimo a gift cyangwa se impano dushaka kugenera abazakitabira ndetse bose and that will be revealed kumunsi nyirizina
bizatangazwa kumunsi nyirizina izavugwa iyo ari yo kumunsi nyirizina
izanagaragara cyangwa izanagezwa kubitabiriye kumunsi nyirizina ariko ni Imana idasanzwe kandi bazishimira
ugize uti abazakitabira bose
ni make ni bose nubwo ngo ibihumbi cumi zaba biri muri arena bizataha bifite gift bazishimira ndetse bahawe na The Ben
ibyo bintu ko biteye amatsiko ra
this is very ni exclusive muri ubwo buryo noneho igitaramo bwacyo rero ni igitaramo kiri special nkuko nakubwiye ntabwo niba dawe konsepti turi gukoresha yigeze ikorwaho before ndetse na line up dufite itandukanye ni line up dufite uburyo izakoreshwamo itandukanye n'uburyo busanzwe ni ukuvuga ngo ni ibintu tutigeze tubona mbere nibaza ko igitaramo bwacyo kiri special ndetse n'abazakitabira bazataha bari very excited ku byo babonye
rero Ben ndumva twakugumanye cyane kandi wari watubwiye ko hari ibintu byinshi urimo gukora ariko reka tugushimire rwose ko
ndisegura by the way ndisegura kuko gahunda yanjye namwe nari nayubashye and then ahantu nagiye gukorera set batangira batinze connection yacu igiye ipfa ko nindi kwirukankanza mu rugo kugira ngo ngire connection nziza so ndisegura kubakurikiye VOA ariko nababwira ko mbakunda cyane kandi I can't wait to see them kuri le premier janvier cette chambre du coin
uko biri kose ndatekereza yuko iby'ingenzi twabivuze kandi ibintu umuntu adafiteho uburyo bwo kuba yagira uko agenza ubundi iyo bije tubyakira gutya ariko hano ku ijwi rya Amerika nakubwira ko tutakuveba nizere ko n'abafana bawe batakuveba cyangwa se n'abakunzi b'ijwi rya Amerika batatuveba kubera ko ibyo ni ibintu twebwe tutagira icyo dukoraho nshimire rero namwe mwese inshuti za radio ijwi rya Amerika natwe twisegura cyane ku bo tutashoboye guhamagara kubera umwanya utubanye mutoya reka tubasigire ino ndirimbo yo hambere ya orchestre Impala yo kubifuriza umwaka mushya muhire nshimira Nadia taha n'abo wari bafatanije bamfatishije kukira telefone zabo kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukanya saa moya n'igice nibwo turi buze kuba turi kumwe mu makuru yo mu Kinyarwanda no mu Kirundi turasubira rero.